Every time I close my eyes, I see your face. Killing up a cruise around, I see you blessed. Nikiwa kwenye miti kasi, nakuwaza we. Come close, basi tutimeze hadi. Usijali, wapambe hao wana yao. Na miss kumbatio na matukio kibao. Hii hali pombe kali inachoma maini. I'ma pay the price to make you mine. I'ma play it nice, kila siku dinner na wine. Najutia matukio kila siku mina waza. Nikishikwa masikio singelia na kipaza. Nafuta taswira, siipate picha. Na ahidi siri zako zote ntazi feature. We wangu jana leo kesho mpaka future. Na kupenda sana, nipe yamini tupo sote paka kiyama. Safari, nimesha gonga visa. Nipo bandarini minia, nimesafisha.
Nimesafisha baby, nimesafisha.
Kuja nikoneshe upendo. Girl, I need you in my life.
I need you in my life, baby. I need you in my life, girl.
Nimenasa kwako limbo. Iya ni ujanja sina.
Come show me love, baby. Come show me love, girl.
Kuja nikoneshe upendo. Girl, I need you in my life.
I need you in my life, baby. I need you in my life, girl.
Nimenasa kwako limbo. Iya ni ujanja sina.
Dada, kaka, baba na mama wanauliza. Let's kill the differences. I'ma take you to different places. Ndani ya mtima wako ndipo nahitaji kwepo. Ni mimi na wewe paka pepo. Nakosa ulo tamu sukari. Dala kikombe cha chai. Ukinipiga na chini utanitoa uhai. I'm not a politician. Kukupea fake promises. Even thugs need love sometimes. Nipende kama Beyonce kwa Jay-Z. Siyo kama Kim kwa West. Weni ladha chumvi kwenye mboga. Nibido wendapo kama kinoba.
Kuja nikoneshe upendo. Girl, I need you in my life.
I need you in my life, baby. I need you in my life, girl.
Nimenasa kwako limbo. Iya ni ujanja sina.
Come show me love, baby. Come show me love, girl.
Kuja nikoneshe upendo. Girl, I need you in my life.
I need you in my life, baby. I need you in my life, girl.
Nimenasa kwako limbo. Iya ni ujanja sina.
Come show me love, baby. Come show me love, girl.